Family.
Family music, you know.
Oh, yeah.
Mandolo side.
Mandolo side.
Mr. DC. I had a man in all. Oh.
Dick is walking in the mix.
Dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa. Baby, dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa. Unandisiya mundima, zochita zanga zose zina ima. Kukuyimbila pono sandiyanka, mundima mwanga mose inenkawa. Tuwafu sahanza hako, angati izonza hako. After some time, dina pesa wina, kazamena mandi pili samanana. Yeah, koma pana nde mabwela hai, ninkaona ngati unanditaya hai. Ninkaona ngati unanditaya. Dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa. Baby, dimaona ngati unachoka.
Tamna take it now. Jama kode pas one. Mama yembe kesela kudindi bela kwancho. Tawizu nondi satila ilmoze ndi anzan. Kundi haka panjila pa maso pa anzan. Mami, jama kode pas two. Mama yese sakudi mwele kwa two. Kuza anzano mungu wela kwa two. Bopa na manyasi mosa wopa kantu. Mami, when you say my love, when you chant all on your girl walk away. Now pick up your phone, let me alone, ask me walk away. Tell me this time, now coming out of jail and now with you. Tell me this time, now coming to you and now where you need it. Yeah, yeah.
Dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa. Baby, dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa. Dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa. Baby, dimaona ngati unachoka. Dimaona ngati unagwidwa.
Mandoro side forever.